studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare nay lewru novembre hitande 2016 jena yamde soki do radio dande douance sakirabe jottino no do kabaruji ni nyalo mo hando yo umar way galo o compétitif wiide wotteji dum won campagne maire yakou dum fuddi ila hankene be kolliti wiide 0R on do wattu bi do golleji puddi kanko ministre commune do kabaru wotteji le leedi meden do yukko buudi millionji jeddi bi adam kanyen kani wotade le noga lewru novembre ndu bali lutindirde lamode kolliti wiide wana o do wattu di do wotteji kani wadede sabide jam e dejjere wartay le leedi ndi bale société civile ngonde le leedi meden de collectif wi woteji dan baye wadde jaati feso di ngada e nokkule do jam e dejere wala do kenen kawri tan jowi ngal do kebe hakkunde mali alanzeri dum timmi do bomoko do le majjumbe jaayal hono de do leedele didi kani yirunirde jaaguji bangal kebe le leedele de secret bi wonono sembe kabaruji di min jogini on do betande di batte radioji di fa gassa bismillah modon e hedade litinde wiide ila kenyen hanken do won wotteji di campagne ngaydi puddi le leedi meden di holitinde wiide di do campagne ngaydi don kali timmulle sappo e jetti lewru novembre wororu ndu tawede wiide wotteji bortinama cile kurde fu sabe ko di bortina ko do fa hande ido yole leedi ndi wayde jam e dedere hono ko ne leedi ndi ko do wadi so do bortina bale do won lutindirde laamo de kolitide wana o do wotto wotteji kani wadede fa kebe famtade kede muhammadu samaseku
horejo gullirde kumaninde hagitere laamu holiti wiide ko buri miloji jeddo ujunaji tembe di do yimbele kani wotoyde nyande noga leru novembre ndu der ujunaji noga e gu'u e temede joyi e chapantati e jeddi cuudi wotirdi commune ngaji temede jeddi commune ngaji tati leedi mali do wotoyji mbawi wadede ministre kumanide hakitere lamu limti ko buri ujunaji nayo dartobe dartobe be ngala e bale be anambara temedron e noga yon e jeyo be dental bale politique be anambara ujunero e temede nayo e sappo e jagamo be bale politique be anambara ujunaji didon e temede joyo e chapone jetton e gu'u dartobe region kaybe anambara temede jeddo be kulkulbe anambara temede jetto ke ujunaron to sikasutum ko buri temede njogomon to region sogu akke temede njon der region muti temede didon to tumbutu chapande jagomon der gaaw e kanye didon der region kidal der ngalure bamako do be mbara temede do chapande nayo e njoyo alum sada wuteji meren be anambara milliarduji sappo didi gollirde papem darani ko buri milliarduji joy
bale lutindirde laamu wade ka kolitiwi wana o do wotto wotedi kani wadde be bi laamu an jogi ko fewta wakkat jono hono wayde jam e deder wodi le leedi ndi fa yotto tiida laaji di malin ko be jogi kede kanko no dirten Umar Hammadou Diko yo e walde PSP ne woni ko mo halido hen
conférence de presse hande do do kulle tati won élection garoji di 20 novembre kany autorité intérimaire ko bi be joddinan laamu ko wana laamu kany insécurité tem poudre insécurité o joni ayi leedi di nyande fu tiagal yar a anda do jottoda a anda do jatta lawol fumu bamda les machina anda sala yottot a anda sala awarta lawol fumu mo bamda wana tumbu wana gaaw wana kidal do bam a lawol do jaltu da le wuro ka fu an e bas a anda sala awarta ci falle bam ko do hande yibbe yalla no bare hakkunange e hore oto jom woddo oto vote wawi wadede ley dun a wawa wadde campagne oto vote wondo min kalnibe min kaltinibe caleki joka min anda ko be anni
bale dum woni société civile ngonde le leedi meden di kanje ko e majje kabe bi feso wote di ngada e bangi goto le leedi di do woteji an baye wadde non be kolitiri wide lamodo holiti wide wattu jono dum won yubbo inde o fu fewnama be kolitiri be kollan hono yimbele kanbe wotade be le yontere warorde kede kanko no dotto Ibrahim Sango kanko no horeji walde no dotto observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali comme halido hen do fottitango Muhammadu Samaseku
on pense que la
yakile amen kay woteji sarta di nyande nogay lewru novembre dum na mbawi wadede jati fayso de kebataake wadede du tateji leedi ndi fuf nokiji yoga kay na mbawi landinede sabi lewru novembre hibinta manda maire mb duubi jeddi e lebbi jeddi tawene duubi joy woni le saria denno sifa duubi didi e lebbi jeddi beedige hen dum mojana fi demokrasie meden e le sarewol njatinagol nyande sappo e jago lewru octobre dum woni tama wide woteji di an kani dawrede e le nokuji do di mbawi wadede kayabe bale lamu de e kanye be hirdube lamu be fuf ngadi totondral hakilaji do kabar mudun faddengul yamira gullirede hewti fuf ndente sareka ndeno en jittiraga fi wadde woteji di nden nokuji do di mbawi wadede hono no dum faccintinira e le sare wonugo
kanko horejo leddo Ibrahim Boubacar Keita Kenya holli tamedo watti jungo en jibo yaltini milioji temettati sefa o fabriki dum hono robele gombe yubbo inde woteji mer yakule leddi meden di le majju kono faana galdo dokkal fo joto yalla hono robel be kan yirurde le lamo e nokko kede kanko noddirte Oumou Sall Seko yo mer to gundam to ko mo halido hen kanko lami dum robel gotnabe leddi meden di duddo foccitango Mohamedou Sama Seku
cet appui est une réponse tout simple
gal dokkal gal ana holli tattinare mako fewde e kabaru rewbe yo dun faaba fewde be do rewbe tinnibe salahu no dido sifaji ana dawre denno wakkat jun o eden baa wiide o balla yo hollitinde adda tapantoton do temedro ana mujji kan hani ngodo mijo mojjo faabido goddo nafa modo woni hen sabe kala yubo inde mo watanale hakkille kasariya wadete bangi kasariya lato dun sababu adda rewbe kewa der yibe le cubiraabe wuteji denno ngom mijo no wudi san yo arande bangal sariya ka yo arande dun koroje leedi din nodda rewbe natobe der leedi malindi be fuf der kala bale be tawa dun fa bobbe idum faydini sanne
son appui c'est un message très fort
se kirabe jena yambe hebi silmaaji joodo radio ci wara kayi dum wonon radio ci wara to ka jolo to do mayne trimi joodi modde hallo am bembal an ngal mi nodde ta face Facebook kawrital nayri ngal bangal kebe fuddi hakkune malikane alanzeri ngal do kawtal ngal timmi kenya do bomako do leede do balde didu won yimbele europe leleedi alanzeri ndi kanye leleedi malindi ko yaata yimbele chapande jeegom kanye kawrital ngal do kawtal be tottindiri do hen hakkilaji wattu jonono leedele de kani rentinirde bawde mudo yallan jirwina jaaguji kede kanko no dirtede Moussa Ismaël Touré kanko laami hono kabaru kebe e yirwere leleedi meden di ko mo haali do hen do foccitango Mohamedou Sama Seku
yave do type d'acteur
aussi imbele jagotobe didon gudi be rande be na guldanno e leddi malindi bangal jagu bangi didi fuf be do imbele ana kaaja yirimde kebe mun en tagal jonte didi tutniral hakillaaji min tagi wiide be fuf e be kassindini goliddide sabe bangi kebe de lede didi en jittiraga fuy pa bondirde leddi algerie ndi an jogi bural de leddi malindi bangal isin ngaji burako leddi mendi jogi do mabbe yo bangal jogare bibe jallo denno so en denti goliddide dum nafa en sanne be dan kebal mu fuf e meden dum latto sababu dun nawtorden ande leddi algerie de
du côté algérien que nous n'avons pas ici.
Wattu jono yubbo yinde hono malikri no hani firude e leedi gabondi holli tawede yubbo yindo andama sobe garfa pelle leedi meden di le majjun dunki andino ballon worri holli tiwde odo yubbo yinde feewi jati ka yimbe lebe don kani yeltude be jingana jago buule malide non wattu sobe keba gollude ko feewi kede kanko no docteur Mohamed Soumaré o ma andino kabaru ballon worri sanne ko ma hali do hen do foccitango Mohamedou Sama Seku
trois éléments
tadjoro no wiide kay ko beedo taton tawaka nyande auto boge tun mata masan den no garangal mabbe edana guldibe mabbe fuf yakawere bangal lis o kay on dulla wiide no dum lati fuf de nyingube dun kamina mila wiide nedo drani kay lis o ana nanga hakile jati fayso chadere sedan ana godi jonkay do den salakala be inde mun windabe ana heba warde elisifa championnat be ngone mudun fayso e hebdo bural huntente hore wakat jono o kay no match o lati fuf torrata sab matchuji joy goddi ana keddi den no sedan jidi yaade coupe du monde o dido matchuji joy kanden tinade mudun jawarande ana hani wottande hakkile on nokku be jalta fa hewa jinganoode equipe amen o fewde e mo leedi gabon o landinan dun match ngartowo o ko equipe o wasse be bural to boki tun hana fi watude terre mabbe
fedde boki ne doit en rien décourager le public.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabe naten jewen yallo dum ne leleedi ndi en puddiran do yoro so do holi tan wede be kani hebudo ton buusere heere wattu jono do wono wayere heere non be kulitiri wiide yido kabaruji ndokkama wakkande kawtal waddo hakkunde do woni yimbe le mer ngabe gobbe tobe annibe ronda dido gal musaddaji yo walde humnide kabaru yirwere da bayini lefol sa heenge te ngardam faado banamba do be kolitiwi datul hakkune banamba e nyonongol do datul moddintinama hejaabe laamu kuli koro on jehi faabe jewtiki no ngol do datul worri wattu jono be bidum faaboto jahol e garol hono yimbeela gombe tonbe nawtirto do ngol be do datul te ngardam faado tumbutudo be kolitiwi de minisma hokkitono ko yaata milioji nogay didi sefa wattu jono do fu dum wattama e kaaki do won piirudi ballon wattama le mayo ngaji fa yottu yo pade kanyi e taruuji ko be kani firudi ton ballon woli tamere o do balli wadama fewde dum woni circle ngaji joyi goddi le laamu tumbuto sakirabe sembe kabaruji dum min jogini on do bette hande ndi didini be kolitiwi de yambereji do non woteji mer yakule leedi meden di o do campagne fuddi il hanken wakkati 0h ko yaata ko buri yimbeele milioji jeddi kanye kan wota kanye kan yaade so ngoto yo le leedi meden di dido wote jana kan wadde le noga lewru novembre ndum fali lutindir e lamo de kolitiwi wona o do wattu dido woteji kan wadde sabi de be jam e dedere wartay le nokko kone do hali furdo tan heban jeddudo don wakkati jono do wonon balé société civile ngondi le nokko ko ni tiwido wotide an kani wadde feso di ngada bangé to jam e dedere wala ton kawrital timmi kenya do bamako do hakkunde malikane alanzeri ngal do kawtal wakkati jono be jeyal hono be kani yirwinirde kabaru jaggu jakkunde do leede leede di secrétaire bi wonon sembe kabaru ji mo dimi jogino do betende di ka holiti di fa hande fati jehe hono andir do do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam. See you tomorrow.